nzuri imekuja. Sherehe yetu ndo tunaifungua, na mulo mgoja kaja. Na dua njema kabariki Mwenyezi, imefika harusi, walo kukata wamepata mastresi. Na pole kwa uma exi. Halafu bonge la mtoto, watu wamependeza ndani siki toto. Meze mependezwa na mapocho pocho. Leo hatoki mtu, cheki kulia kushoto. Ana mere meta stevo simple. Mambo fire, mambo moto moto. Leo hatoki mtu. It's a wedding day. Atakuja kufungua champagne. Kwanza apite mbele, machozi yanamtoka biarusi amini. Pigeni vigelegele.
Watu walisema nikajisikia vibaya, wapo walisema eti sura yangu mbaya. Hila mpenzi wangu hakujali yote haya, bado kanipenda na leo tunafunga ndoa. Umenipa heshima na feel fiti moyoni, niko welewele kwa kweli siamini. Tamaa walinikatisha kwamba sitopendwa mimi, toto milki maziwa yote na yanyonya mimi. Najivunia wewe leo nipo kidedea, wale wanokunoku wote wameshapotea. Tabembea baby unaniwezea, na hakuna mjinga yote mbaye atanimegea.
Ndoa ishakuwa turushe maua kwa kujishaua shaua. Oh, 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 oh. Na wakunengua